Ayimele ngikhithele intombi yami, yes. Oh, ngiyamthanda lo mntwana, alright. Kodwa mkhona ukuyeka amantombazane. Aw, nkosi yami. Ayimele ngikhithele intombi yami, yes. Oh, ngiyamthanda lo mntwana, alright. Kodwa mkhona ukuyeka amantombazane. Wesimakade wami lolu thando lingiwangiphelani mina. Shwele mdali wami lolu thando lingiwangiphelani mina. Wesimakade wami lolu thando lingiwangiphelani mina. Shwele mdali wami lolu thando lingiwangiphelani mina.
Ethu impu sathane wayinqoba kudala ngesikhathi ezuzamandla okulawula imphambili yethu. Baba singamadoda asicela okuningi, siphe nje ubuhlakani bokwazi ukulwa nezinkanuko, silawule nokuthina. Lento ingavuki noma singayithumanga, kodwa iphila kuthina. Lesitho sinempilo yaso, sishoda ngumqondo, ingakho masivuka sitontshene wethu umqondo lokho kusho ukuthini. Inamanga ekhohlisa nathi ibanikazi nokusiqambisa namanga, ivuka ime ngezinyawo, iphembe nothando lungekho uma sifuna ukuphakela inyama. Baba kumnyama izinto asihlangani, ngikhathele ukuxolisa kumkami uyakhala. Lento ivala izinto zami nezakhe, lento inkosi wasipha ngenhloso yokuvusa imizi siganwe sizale simise amakhaya ethu. Kodwa namuhla sibuya nemoya yobumnyama, siqambe namanga, sisathanda izilingo ziningi. Lento ayikho ngothando, ngiyamthanda umama wami, ngicela ungiphe amandla baba kumnyama.
Ngibuza kuwe Simakade, wayimele ngitshithele intombi yami, yes. Oh, ngiyamthanda lo mntwana, alright. Kodwa mkhona ukuyeka amantombazane. Wesimakade wami lolu thando lingiwangiphelani mina. Shwele mdali wami lolu thando lingiwangiphelani mina. Wesimakade wami lolu thando lingiwangiphelani mina. Shwele mdali wami lolu thando lingiwangiphelani mina.
Lonake wesifazane enginaye ngamthandazela, ngamcela kuwe wangipha, ngiyamthanda futhi ngiyamdinga. Okwamanje ngicela ungiphe amandla okulawula umphambili wami kuyonakala. Izinkanuko zisenza sibe nolaka, sibhidlize nemizi yethu, isishise nabafazi bethu, yosilalisa nabafazi babanye. Kunemizi yamadoda eyavalwa ngenxa zethu. Ukuwa kwendoda kulelo onyaweni lwesithathu olulenga maphakathi nendawo olunamandla okulawula indlela oyihambayo. Lesitho sivala iminyango empumelelo, isigubhisa amathuna, lisivalele majele. Nkosi sicela usiphe amandla ukwazi ukuxoxa nayo, siyitshele ngamaphupho ethu, sizokwazi nokubekezelelana ngoba siyaphilelana, kodwa ayiwazi amaphupho ethu. Thina wethu umnotho unokusiphunyuka sesiwubona ngamehlo. Uphunyula isidoda esakhelwa ngaphakathi uma sesifuna impilo ngaphandle. Iyashisa lento Nkosi, futhi iyasihlula uma sifuna ukuphuma, iyakuthatha ukucabanga kwethu. Simakade sicela usiphe amandla okuzilawula, sinokugaxela ogibeni esicushele lona noma silibona ngamehlo. Lento ephila emzimbeni wethu nomqondo wayo nezidingo zayo isebenzisa thina ukubulala ikusasa lethu. Sihambe sicobhoza singena nasemgodini enezibhonkolo nezinyoka, sibuye noshevu. Isibindi salento singaphezu kokucabanga kwethu baba, sidukile sibuyise silahlekile ifilimu yobaba emphambili yethu. Ukwazi insele kahle mahlathi amnyama.
Ngibuza kuwe Simakade, wayimele ngitshithele intombi yami, yes. Oh, ngiyamthanda lo mntwana, alright. Kodwa mkhona ukuyeka amantombazane. Wesimakade wami lolu thando lingiwangiphelani mina. Shwele mdali wami lolu thando lingiwangiphelani mina. Wesimakade wami lolu thando lingiwangiphelani mina. Shwele mdali wami lolu thando lingiwangiphelani mina.